Baba Sambaska Asha Adi Donka Rapada Mahambima Somari Nadakal gaal kiyo qasam baaska aashak Wadi doon karraak adam haambima somari Duhul yuga xisaha adan kaala sobax Barbar kiya asaagya Duhul yuga xisaha adan kaala sobax Partia asadia Ashqibda hadwim ba briye igu nagyadu igu beray la hashada Ashqibda hadwim ba briye igu nagyadu Igu beray la hashada Dantada lulka Tabarka fida tiyo Fure qadu tahay duma Baxsanaan tamuqiyo Dantada lulka Tabarka fida tiyo Fure qadu tahay duma Sidiwaan badwin Hadba balu gura Sigaga awgi Siti maam badwin Hadba balu gura Sigaga awgi Ashqibda hadwin ba Briye igu nagyadu Igu beray la hashada Ashqibda hadwin ba briye igu nagyadu igu beray la hashada Ashqibda hadwin ba briye igu nagyadu igu beray la hashada